Ntunyama akafuni kubona omunye. Enempumelelo eyaphambili. Ntunyama akafuni kubona omunye umuntu. Enempumelelo. Abaningi bayazonda mdali wesu nomhlaba bayathambela. I pray that you protect us against those that hate us. Give us strength to go on. Laba bathumele imithi yabo. We send it back to the sender. Somebody say back to the sender. Somebody say back to the sender.